nani nonke banganibenali bali sesikhona futhi namhlanje kwesinye isiqephu sethu simnandi siniphathele indaba ebizwa ngokuthi inkukhu ekhohlwayo ebhalwe ngolehlonolo Riba. Bangani mami, asisondeleni sinyiseni imisakazo yethu nali ibali. Ngolunye usuku, inkomo yanquma ukuthi izopheka isilo sakusihlwa futhi imeme zonke izilwane ezazihlala eplazini. Inkomo yayipheka kahle, kodwa bangani mami, inamahloni. Ngenhlanhla umngane wakhe isikhukhukazi wayenobungani, ngakho inkomo wacela isikhukhukazi ukuthi sizungeze iplazi simeme zonke izilwane esidlweni sakusihlwa. Nangempela wavuma wahamba wayomema wonke umuntu. Sathi-ke nje sisahamba bangani mami isikhukhukazi, sahlangana nengulube, nemvu, nehashi kanye nembongolo. Babecula imlolozelo yasenkulisa. Phambili ha ha ha, emumva ye ye ye, celeni phakathi ha.
Isikhukhukazi Sibovu, akhona amaqanda nawo kodwa.
Akhona amaqanda lapho. Sanibona bangani bami abathandekayo.
Sawubona nkukhu.
Ngokusho ingulube, imvu, ihashi nembongolo.
Lokho kuzwakala njengomlolozelo omnandi wasenkulisa. Angikaze nje nguzwe nangaphambilini.
Kusho inkukhu, ingulube yona yayisithi.
Ungathanda ukuthi kufundise wona?
Yebo ngiyacela.
Buphendula isikhukhukazi ngokukhulu ukujabula. Ngakho-ke ingulube, imvu, ihashi kanye nembongolo bayifundisa inkukhu umlolozelo wasenkulisa. Inkukhu yachitha usuku lonke icula nabo. Wayejabule kakhulu waze wakhohlwa ukuthi inkomo yayimthumile ukuthi abacele ukuthi bazodla isilo sakusihlwa. Inkomo yona yayiqhubeke njalo nokulungiselela isidlo sakusihlwa. Nangempela safika isikhathi sokudla. Konke bangani bami kwase kumi ngomumo. Inkomo yalinda bangani, kodwa kufika nganesisodi silwane. Konke ukudla kwakuphekiwe kwamoshakala. Ekugcineni inkomo yalala ikhathazeke kakhulu bangani bami. Ngakusasa ekuseni isikhukhukazi savakashela inkomo.
Sawubona Nkomo.
Sawubona Sikhukhukazi.
Kwenze njani? Kungathi uzwakala ukhathazekile nje.
Ay, izolo ngipheka ukudla okumnandi nje ngithi ngikulungiselela zonke izilwane zala eplazini. Kodwa akufika ngisho oyedwa. Awuzange ubatshele ngesimemo sami.
Kwase kubuza inkomo bakithi ikhathazekile. Isikhukhukazi sakhumbula ukuthi hayibo, ukuthi inkomo imcelile ukuthi ameme zonke izilwane zaseplazini ukuthi zizodla isidlo sakusihlwa.
Oh, sithandwa bakithi, yazi ngiye ngakhohlwa nya. Ngicela ungixolele.
Ay, kulungile. Vele ngiyakuthanda ukupheka. Ngizophinde futhi ngilungise esakusihlwa sizoba mnandi kakhulu kunesayizolo. Ngicela ungenzele bandla le nto le. Ngicela ubameme bonke, yazo?
Yebo, nakanjani. Ngizokwenza manje lokho futhi nje ngokushesha kukhulu.
Kusho isikhukhukazi nangempela saphuma ngokukhulu ukushesha. Njengoba isikhukhukazi nje sihamba, hayibo, sahlangana nengulube, nemvu, nehashi kanye nembongolo benza umdanso. Ngakwesokunxele, ngakwesokudla, besaphenduka.
Sanibona bangane abathandekayo.
Sawubona isikhukhukazi.
Sawubona.
Kusho ingulube, imvu, ihashi nembongolo.
Lokho kubukeka njengomlolozelo wokudansa ojabulisayo. Angikaze nje futhi ngiwubone.
Ungathanda sikufundisa wona?
Yebo, ngiyacela bakithi.
Kuphendula isikhukhukazi ngokukhulu ukujabula. Ngakho ingulube, imvu, ihashi kanye nembongolo zafundisa isikhukhukazi indlela yokudansa. Isikhukhukazi sachitha usuku lonke sidansa nabo. Sasesijabulisa nje saze saphinda bangani bami sakhohlwa ukuthi inkomo ibimthumile ukuthi bameme ukuthi bazodla phela isilo sakusihlwa. Hawu bangani, ngaleso sikhathi-ke inkomo yalungisa ukudla okumunandi nakakhulu kunayizolo. Safika-ke isikhathi sokudla, konke kwase kumngomumo. inkomo yalinda yalinda bangani bami hawu kodwa ke akufika ngane sisodi silwane kwaphinda futhi kwamosheka konke ukudla kwaphinda futhi inkomo walala ekhathazeke kakhulu bangani bami ngakusasa isikhukukazi saphinde savakashela inkomo
sawubona nkomo
sawubona isikhukukazi
kwenze njani yazi uboke ukukhathazekile kakhulu
ay izolo ngipheka ukudla kumnandi ngimeme zonke ilwane zala eplazini uthi ifike ezizodla akuzange kufike nesisodo awusange ubatshele ngesimemo sami
kwakubuza inkomo futhi bangani bami saphinde sakhumbula futhi isikhukukazi ukuthi hayibo inkomo yayimcelile ukuthi imeme zonke izilwane eplazini ukuzodla isidlo sakusihlwa
hawu sithando yazi ngeke ngakhohlwa futhi ngicela ungixolele inkomo bakithi
oh sithando ngizophinde futhi ngipheke futhi namhlanje kuzoba mnandi kakhulu ke lokhu engizokupheka yazo ngicela ungenzele lento umeme zonke ilwane zala eplazini ngiyacela ungakhohlwa yazo
yebo na kanjani inkomo ngizokwenza manje lokho angeke nje ngichithe isikhathi
kusho isikhukukazi kwathi ke lapho ke sithi siyaphuma isikhukukazi inkomo yasimisa futhi
ema kancane isikhukukazi awuzi ngikubhalele phansi ephepheni ngoba wena uyakhohlwa
Inkomo yabhala yabe sifaka iphepha ezimpaphweni zesikhukukazi. Sabe sesihamba ngokusheshsha isikhukukazi. Sithe nje sisahamba isikhukukazi, ha, sahlangana nengulube, imvu, ihashi, nembongolo. Sithe lapho sizama ukubabingelela, hayibola vele lawo iphepha liphume ezimpashweni zesikhukukazi.
Yini lona isikhukukazi?
Kubuza imbongolo.
Lo myalezo uphuma kwinkomo. Uthe ucela ngimdlulise wona noma ngimdlulisele wona kunina.
Hayi, awuthi ngifunde ukuthi uthini.
Kushihashi, ethathe iphepha efunde okubhaliwe phela, isimemezelo.
Oh, ithi lento kumenya zonke izilwane eplazini ukuthi zizodla ukudla kwakusihlwa.
Oh, inkomo isimemele isidlo sakusihlwa.
Yebo, ngiyakhumbula ke manje. Lo bekumyalelo wenkomo ebingicela ukuthi ngiwudlulise kunina lonke nizilwane.
Yo, hayi inkomo ipheka kahle kabi. Na kanjani mina ngobe ngikhona.
Namfuthi.
Kusimbongolo, imvu, kanye nehashi bangani bami. Ngaleso sikhathi ke iyayiqhubeka awunokupheka ukudla okumnandi. Hayi bangani bami, safika ke isikhathi esilo sakusihlwa. Konke kwakumngomumo. Kulokhu ke zonke izilwane zafika ngaphandle kwesikhukukazi. Owake wakhohlwa nangaphambilini kesidlo sakusihlwa. Sesifike kupheleni kwesinye futhi isikhathi sendaba yethu yakwaNalibali. Indaba yethu namuhla ibibizwa ngokuthi isikhukukazi sikhohlwayo ebhalwe nguLehlonolo Riba.
Le ndaba wethula lomkhankaso wakaNalibali wokufunda usithokozisa ngokubambisana neStandard Bank kanye neSABC Education.
Lena indawo yethu ekhethekile, anginjalo oba? Indawo yethu yendaba ekhethekile.
Yebo, manje ake nginixoxele ngalesi sikhathi ngithole ibhokisi lomcebo elanjengaleli ligqitshwe eduze nesihlahla.
Wow, akungixoxeleke konke nje.
Ukuxoxela izingane izindaba nokufunda incwadi kusize ekukhuliseni ikhono lokucabanga lengane. Thola izindaba zamahala ngolimi lwakho ku www.nalibali.org. Nalibali, uqala ngendaba exoxwayo.